igitabo abahanuzi n'abami igice cya 15. Yehoshafati. Kugeza igihe yagiriye ku ngoma afite imyaka 35 y'ubukuru, Yehoshafati yari afite imbere ye icyitegererezo cy'umwami mwiza Asa wari warakoze ibitunganye mu maso y'Imana mu ngorane hafi ya zose yahuye nazo. Urwandiko rwa mbere rw'abami igice cya 15 umurongo wa 11. Mu gihe cy'imyaka 25 yamaze ku ngoma aguwe neza, Yehoshafati yagendanaga ingeso za se Asa zose ntiyazivamo ngo azireke. Urwandiko rwa mbere rw'abami igice cya 22 umurongo wa 43. Mu mwete yakoreshaga kugira ngo ayoborane ubwenge, Yehoshafati yaharaniye kumvisha abo yayoboraga kurwanya imigirire yo gusenga ibigirwamana badakebakeba. Abantu benshi mu bwami bwe baturaga kandi bakosereza imibavu kutununga. Ntabwo umwami yahise asenya izo ngoro zari kutununga, ahubwo kuva mu itangiriro ry'ingoma ye yagerageje kurinda ubwami bw'Ubuyuda ibyaha byarangaga ubwami bw'amajyaruguru bwari buyobowe na Ahabu.
Bayoboye igihe kimwe imyaka myinshi. Yehoshafati ubwe yari indahemuka ku Mana, ntiyaraguzaga Bayali, ahubwo yambazaga Imana ya se akagendera mu mategeko yayo ntagenze nk'uko Abisirayeli bagenzaga. Bitewe n'ubupfura bwe, Uwiteka yabanye nawe kandi amukomereza ubwami. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 17 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5. Abayuda bose bamutura amaturo, agira ubutunzi bwinshi n'icyubahiro gikomeye. Umutima we wogezwa mu nzira z'Uwiteka. Uko igihe cyahitaga hakorwaga ivugurura, maze umwami akuraho n'ingoro na Asherimu byari Buyuda. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 17 umurongo wa 5 n'uwa 6. Kandi abatinganyi barokotse bari basigaye bakiriho ku ngoma ya se Asa arabohera bakura mu gihugu. Urwandiko rwa mbere rw'abami igice cya 22 umurongo wa 47. Uko niko abaturage b'Ubuyuda bagiye bakizwa akaga kenshi kagiye kadindiza bikomeye iterambere ryabo mu by'umwuka. Mu bwami bwose bw'Ubuyuda, abantu bari bakeneye kwigishwa amategeko y'Imana. Umutekano no kugubwa neza byari bishingiye mu gusobanukirwa aya mategeko, kandi kubwo gukurikiza ibyo asaba mu mibereho yabo, bajyaga kuba indahemuka ku Mana no ku bantu. Kubera ko ibi Yehoshafati yari abizi neza, yateye intambwe yo guhaza abo yayoboraga ubwenge buhamye bwo mu byanditswe byera. Ibikomangoma byari bishinzwe uturere dutandukanye tw'ubwami bwe byahawe amabwiriza yo gutegura umurimo utunganye wo kwigisha abatambyi. Bamaze gushyirwaho n'umwami, abo bigisha bakoraga bagenzurwa n'ibikomangoma mu buryo butaziguye, maze bagenda imidugudu y'i Buyuda yose bigisha abantu. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 17 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9. Kandi kubw'uko abantu benshi baharaniraga gusobanukirwa iby'Imana basaba no kwitandukanya n'icyaha, habayeho ububyutse. Ukwinshi mu kugubwa neza Yehoshafati yagize nk'umuyobozi yagukesheje uyu mugambi w'ubwenge wo gukemura ubukene mu by'umwuka bw'abo yayoboraga. Hari inyungu ikomeye iva mu kumvira amategeko y'Imana. Mu kumvira iby'Imana isaba, habamo imbaraga ihindura izana amahoro n'umutima mwiza mu bantu. Yaba inyigisho z'ijambo ry'Imana zagirwaga imbaraga igenga abantu mu mibereho y'umugabo n'umugore wese, iyaba ubwenge n'umutima byagengwaga n'imbaraga ikumira y'ijambo ry'Imana, ibibi bibaho muri iki gihe muri rusange no mu mibanire y'abantu ntibyabona umwanya. Buri muryango wose wasohokamo imbaraga ituma abagabo n'abagore bakomera mu by'umwuka kandi bakagira imbaraga mu by'imico mbonera, bityo ibihugu ndetse n'abantu ku giti cyabo bagashyirwa ku mwanya wo hejuru. Yehoshafati yamaze imyaka myinshi ari mu mahoro, atabuzwa amahwemo n'amahanga yari akikije ubwami bwe. Uwiteka ateza ubwoba abami b'ibihugu bihereranye n'Ubuyuda byose, bituma batarwanya Yehoshafati. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 17 umurongo wa 10. Abafilisitiya bamuzaniye amaturo n'ifeza z'ikoro, Abarabu nabo bamuzanira imikumbi y'intama n'ihene, maze Yehoshafati akomeza kugwiza icyubahiro cyane. Yubaka mu Buyuda ibihome n'imidugudu y'ububiko, akagira n'abantu b'ingabo bakomeye b'intwari bakoreraga umwami udashyizemo ab'umwami yashyize mu midugudu igoswe n'inkike mu Buyuda bwose. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 17 umurongo wa 12 kugeza ku wa 19. Yehoshafati yari atunze cyane, afite icyubahiro gikomeye, yabashishijwe kuzana impinduka nziza zikomeye mu byerekeye ukuri n'ubutungane. Urwandiko rwa mbere rw'ibyo ku ngoma igice cya 18 umurongo wa 1. Nuko hashize imyaka Yehoshafati ari ku ngoma, ubwo yaraguwe neza cyane, yaje kwemera ko umuhungu we Yehoramu arongora Atariya umukobwa wa Ahabu na Yezebeli. Kubwo gushyingirana hagati y'ubwami bw'Ubuyuda n'ubwa Isiraheli, hari habaye ubufatanye butari bwemewe n'Imana, kandi mu gihe cy'akaga uko kwifatanya kwazaniye akaga umwami na benshi muri rubanda yayoboraga. Igihe kimwe Yehoshafati yagiye gusura umwami w'Abisiraheli Samariya, uwo mushyitsi wari uturutse i Yerusalemu yakiranywe icyubahiro cyihariye cy'umwami, kandi mbere yuko asoza urwo rugendo yaje kwemera gufatanya n'umwami w'Abisirayeli mu ntambara yo kurwanya Abasiriya. Ahabu yari yiringiye ko kubwo gufatanya ingabo ze n'iz'Ubuyuda azabasha kwigarurira umwe mu byahoze ari imidugudu y'ubuhungiro witwa Ramoti, kuko yayirwaniraga avuga ko ari uw'Abisirayeli mu buryo bwemewe. Nubwo mu kanya ko kugira intege nke Yehoshafati yari yasezeranye ahubutse ko yemeye gufatanya n'umwami w'Abisirayeli mu ntambara yo kurwanya Abasiriya, ariko yaje gusubiza agatima impembero maze bimutera gushaka kumenya ubushake bw'Imana kuri uwo mugambi bari bafashe. Yasabye Ahabu ati, "Ndakwinginze ububanza ugishe ijambo ry'Uwiteka inama." Mu rwego rwo kubahiriza icyifuzo cya Yehoshafati, Ahabu yahamagaje abahanuzi 400 bo mu bahanuzi b'ibinyoma babaga i Samariya, maze arababaza ati, "Dutabarira Moti Galeyadi cyangwa se Ndoreri?" Baramusubiza bati, "Zamuka kuko Uwiteka azahagabiza umwami." Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 18, umurongo wa 4 n'uwa 5. Yehoshafati atanyuzwe ashaka kumenya neza ubushake bw'Imana, maze yongera kubaza ati, "Mbese nta wundi muhanuzi w'Uwiteka uri hano ngo tumuhanuze?" Aha baramusubiza ati, "Hasigaye undi mugabo tubasha kugisha inama z'Uwiteka, ariko ndamwanga kuko atampanurira ibyiza keretse ibibi gusa. Uwo ni Mikaya mwene Imura." Urwandiko rwa mbere rw'Abami, igice cya 22, umurongo wa 8. Yehoshafati yakomeye kuri uko gusaba kwe ko umuntu w'Imana yahamagazwa, maze ubwo Mikaya yari ageze imbere yabo kandi ubwo yari amaze kurahizwa na Ahabu ko nta kindi ari buvuge uretse ukuri mu izina ry'Uwiteka, Mikaya araterura aravuga ati, "Nabonye Abisirayeli bose batataniye ku misozi miremire nk'intama zidafite umwungeri. Uwiteka niko kuvuga ati, bariya ni impehe zitagera shebuja, nibasubireyo umuntu wese atahi w'amahoro." Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 18, umurongo wa 16 n'uwa 17. Aya magambo y'umuhanuzi yagombye kuba hagije kugira ngo yereke aba bami bombi ko umugambi wabo utemewe n'ijuru. Nyamara nta n'umwe muri abo bategetsi waciye bugufi ngo yumvire uwo muburo. Ahabu yari yamaze kumaramaza mu mugambi we kandi yari yiyemeje kuwukurikira. Yehoshafati yari yamaze kuvuga ijambo rye ry'umunyacyubahiro agira ati, "Tuzatabarana muri iyo ntambara." Kandi nyuma yo gusezerana iryo sezerano, ntiyashakaga kuba yakura ingabo ze muri iyo ntambara. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 22, umurongo wa 2. Bukeye umwami w'Abisirayeli na Yehoshafati umwami w'Abayuda baratabara baterira Moti y'i Galeyadi. Urwandiko rwa mbere rw'Abami, igice cya 22, umurongo wa 29. Mu rugamba rwakurikiyeho, Ahabu yarashwe umwambi maze bugiye kwira aratanga. Izuba rigiye kurenga bararangurura mu ngabo bati, "Umuntu wese niyisubirire mu mudugudu w'iwabo no mu gihugu cyabo." Uko niko ijambo ry'umuhanuzi Mikaya ryasohoye. Yehoshafati yavuye muri urwo rugamba rwari rukomeye maze agaruka i Yerusalemu. Ubwo yari ageze hafi y'umurwa, umuhanuzi Yehu yamusanganije aya magambo yo kumucyaha ati, "Hari naho watabaye abanyabyaha ugakunda abanga Uwiteka? Icyo ni cyo gitumye Uwiteka kurakarira. Cyakora hariho ibyiza bikubonekaho, kuko wakuye ibishushanyo bya Ashera mu gihugu ukagambirira mu mutima gushaka Imana." Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 19, umurongo wa 2 n'uwa 3. Imyaka yaherutse y'ingoma ya Yehoshafati yaranzwe no gukomeza uburinzi ku gihugu no kubaka ibihindizo by'iby'umwuka mu Buyuda. Bukeye yarongera arasohoka arambagira mu bantu be ahera i Berisheba ageza mu gihugu cy'imisozi cya Efurayimu, abagarura ku Uwiteka Imana ya ba sekuruza. Imwe mu ntambwe z'ingenzi zatewe n'umwami Yehoshafati yabaye iyo gushyiraho no gukomeza inkiko zitanga ubutabera bukwiriye. Ashyira abacamanza mu gihugu bakwira imidugudu y'i Buyuda yose igoswe n'inkike, imidugudu yose umwe umwe. Abo bacamanza arabategeka ati, "Muramenye ibyo mugiye gukora, kuko atari abantu mucira imanza, ahubwo ni Uwiteka kandi ni we uri kumwe namwe muca imanza. Ariko mujye mwubaha Uwiteka, mwirinde mu byo mukora, kuko ku Uwiteka Imana yacu nta gukiranirwa cyangwa kwita ku cyubahiro cy'umuntu cyangwa guhongerwa." Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 19, umurongo wa 5 kugeza ku wa 7. Gahunda y'ubucamanza yanogejwe no gushinga urukiko rw'ubujurire i Yerusalemu, aho Yehoshafati yashyize bamwe b'abarewi n'abatambyi n'abatware b'amazu ya ba sekuruza b'Abisirayeli ngo bajye baca imanza z'iby'Uwiteka, bakiranura abantu mu byo bapfa. Umwami yasabye abo bacamanza kuba inyangamugayo. Yarabihenangirije ati, "Muzajye mugenza mutyo mwubashye Uwiteka, mwiringirwa mufite umutima utunganye. Kandi bene wanyu batura mu midugudu yabo nibabazanira imanza zose z'ubwicanyi cyangwa z'iby'itegeko cyangwa amategeko cyangwa ibyategetswe cyangwa amateka, mujye mubahugura ngo batagibwaho n'urubanza ku Uwiteka, uburakari bukabageraho no kuri bene wanyu. Mujye mugenza mutyo, ntimuzagibwaho n'urubanza. Kandi dore Amariya umutambyi mukuru ni uzabatwara mu by'Uwiteka byose, na Zebadiya mwene Ishimayeli umutware w'umuryango wa Yuda ni uzabatwara mu by'umwami byose. Kandi abarewi bazaba batware muri mwe. Mushire amanga mukore, Uwiteka abane n'ukiranuka." urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 19 umurongo wa 9 kugeza kwa 11. Muri uku kurinda uburenganzira n'umudendezo by'abaturage ayobora, Yehoshafati yashimangiye agaciro Imana nyir'ubutungane kandi itegeka bose iha umuntu wese mu muryango wa muntu. Imana ihagarara mu iteraniro ryayo icira abigira Imana urubanza, kandi abashyiriweho kuba abacamanza bakorera munsi y'ukuboko kwayo bagomba guca imanza zikwiriye uworoheje n'imfubyi, bagomba gutabara uworoheje n'umukene, bakabakiza amaboko y'abanyabyaha. Zaburi ya 82 umurongo wa 1 n'uwa 2. Ahagana ku iherezo ry'ingoma ya Yehoshafati, ubwami bw'u Buyuda bwatewe n'ingabo, kandi kuza kwazo kwatumye abatuye Ubuyuda bahinda umushyitsi. Hanyuma y'ibyo, Abamowabu n'Abamoni hamwe n'Abamewunimu batera Yehoshafati bajya kumurwanya. Inkuru z'icyo gitero zageze ku mwami binyuze ku ntumwa yamuzaniye amagambo ateye ubwoba agira ati: "Haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse Siriya hakurya y'inyanja, kandi dore bageze i Hasasoni Tamari ariho Enigedi." Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 20 umurongo wa 1 n'uwa 2. Yehoshafati yari umugabo w'intwari kandi w'umunyambaraga. Yamaze imyaka myinshi akomeza ingabo ze ndetse n'imidugudu igoteshejwe inkuta. Yari yiteguye neza guhangana hafi n'umwanzi uwo ari we wese, nyamara muri ayo makuba yari amwibasiye ntabwo yiringiye intwaro z'umubiri. Yashoboraga kwiringira gutsinda abo bapagani birataga imbaraga zabo ko zirabashoboza gucisha bugufi Ubuyuda imbere y'amahanga atabikesheje ingabo zatojwe neza cyangwa imidugudu igoteshejwe inkike, ahubwo yari yiringiye gutsinda kubwo kwizera kuzima yizeraga Imana ya Isiraheli. Yehoshafati aratinya, yihata gushaka Uwiteka, ategeka Abayuda bose kwiyiriza ubusa. Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara, baturuka mu midugudu y'u Buyuda bose bazanywe no gushaka Uwiteka. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 20 umurongo wa 3 n'uwa 4. Yehoshafati ahagarara mu rugo rw'ingoro y'Imana imbere y'iteraniro ry'Abayuda, maze ibimuri ku mutima byose abisuka imbere y'Uwiteka mu isengesho, asaba Imana kubasohoreza ibyo yasezeranye kandi yatura ko Abisirayeli badafite uko bagira. Yarasenze ati: "Uwiteka Mana ya basogokuruza bacu, ese si wowe Mana yo mu ijuru kandi si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma ntawe ugutanga imbere. Mana yacu, si wowe wirukanye abaturage bari muri iki gihugu imbere y'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli ukagiha urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu ngo kibe icyabiteka ryose, maze bakakibamo kandi bakaba bubakiyemo izina ryawe ubuturo, bagasenga bati: nitugerwaho n'ibyago ari inkota cyangwa igihano cyangwa mugiga ndetse n'inzara, tuzajya duhagarara imbere y'iyi nzu n'imbere yawe, kuko izina ryawe riri muri iyi nzu, tugutakambire uko tuzaba tubabaye, nawe uzumva utabare." Nuko dore Abamoni n'Abamowabu n'abo ku musozi Seyiri, abo wabujije Abisirayeli ko babatera ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa, ahubwo bakanyura hirya ntibabarimbure, dore uko batwituye kuza kutwirukana muri gakondo yawe waduhaye kuhazungura. Mana yacu, ntiwakwemera kubahana? Nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye, kandi tubuze uko twagira, ariko ni wowe duhanze amaso." Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 20 umurongo wa 6 kugeza kwa 12. Yehoshafati yavuganye ibyiringiro abwira Uwiteka ati: "Ni wowe duhanze amaso." Yari yaramaze imyaka myinshi yigisha abantu kwiringira Imana. Yari yaragiye igoboka mu bihe bya kera, igakiza ubwoko yatoranyije kurimbuka gukomeye. Kandi noneho, igihe ubwami bw'u Buyuda bwari buri mu makuba, Yehoshafati ntiyahagaze wenyine, ahubwo Abayuda bose bahagarara imbere y'Uwiteka, bari kumwe n'abana babo batoya n'abagore babo n'abana babo bakuru. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 20 umurongo wa 13. Bafatanyirije hamwe biyiriza ubusa, barasenga, basaba Uwiteka guca igikuba mu banzi babo, kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe ikuzo. "Mana ntuceceke, Mana ntuhore, ntiwirengagize, kuko abanzi bawe bagira imidugararo, abakwanga babyukije umutwe. Bagambirira imigambi y'uburiganya ngo bagirire nabo ubwoko bwawe, bagira inama burindira mu rwihisho. Baravuze bati: nimuze tubarimbure batabishyanga, kugira ngo izina ry'Abisirayeli ritibuka ukundi. Kuko bahuje umutima wo kujya inama, ni wowe basezeraniye. Nibo banyamahema ba Edomu n'Abishimayeli, kandi n'Abamowabu n'Abahagari, n'Abagebaru n'Abamoni n'Abamareki n'Abafilisitiya n'abatuye Tiro. Abashuri nabo bafatanyije nabo, batabaye bene Loti, Sera. Ubagirire nk'ibyo wagiriye Abamidiyani, nk'ibyo wagiriye Sisera na Yabini ku mugezi Kishoni. Barimbukiye Endoru, bahindutse ifumbire y'ubutaka. Uhindura abatware babo nka Orebu na Zebu. Imfura zabo zose uzihindure nka Zeba na Zalumuna, kuko zavuze ziti: twiyendere ubuturo bw'Imana. Mana yanjye, ubahindure nk'umukungu ugujyanwa na serwakira, nk'umurama utumurwa n'umuyaga, nk'uko umuriro utwika ishyamba, nk'uko ibirimi by'umuriro bitwika imisozi, aba ariko ubahigisha umuyaga wawe, ubateze ubwoba umuyaga wawe w'ishuheri. uwuzuze mu maso haba ipfunwe ry'igisuzuguriro kugira ngo bashake izina ryawe Uwiteka, bakorwe n'isoni batinye iteka ryose, bamware barimbuke kugira ngo bamenye yuko Uwiteka ko ari wowe wenyine usumba byose utegeka isi yose. Zaburi ya 83. Ubwo abantu bafatanyaga n'umwami wabo kwicisha bugufi imbere y'Imana kandi bayisaba kubagoboka, Mwuka w'Uwiteka yaje kuri Yahaziyeli umurewi wo muri bene Asafu, maze aravuga ati: nimwumve yemwe Bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uku ni ko Uwiteka avuze: mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu ahubwo n'urw'Imana. Ejo muzamuke mubatere, dore barazamuka ahaterera hajya Isise, muzabasangaho ikibaya giherera mu butayu bw'i Yerueli. Muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana, muzahagarare mwireme inteko gusa, mwirebera agakiza Uwiteka azabaha yemwe Bayuda n'ab'i Yerusalemu. Mwitinya kandi mwe kwiheba, ejo muzabatere kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Maze Yehoshafati yubika amaso hasi, Abayuda bose n'ab'i Yerusalemu bikubita hasi imbere y'Uwiteka baramuramya. Abalewi bo muri bene Kohati n'abo mu Bakora bahagurutswa no guhimbaza Uwiteka Imana ya Isirayeli n'ijwi rirenga cyane. Bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo bajya mu butayu bw'Iteko. Bagisohoka arahagarara aravuga ati: nimunyumve yemwe Bayuda namwe abatuye i Yerusalemu, mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Nuko amaze kujya inama n'abantu, ashyiraho abo kuririmbira Uwiteka bagahimbaza ubwiza bwo gukiranuka kwe. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 20 umurongo wa 14 kugeza kwa 21. Abo baririmbyi barangaje imbere y'ingabo bavuga n'ijwi rirenga basingiriza Imana isezerano ryo kunesha yari yabahaye. Gusingiza Uwiteka baririmba no kwerereza Imana ya Isirayeli nibwo bwari uburyo bwabo rukumbi bwo kujya ku rugamba guhangana n'ingabo z'abanzi. Iyo niyo yari indirimbo yabo yo ku rugamba. Bari bafite ubwiza bwo gukiranuka. Iyaba muri iki gihe habagaho gusingiza Uwiteka kuruseho, ibyiringiro, ubutwari no kwizera byakwiyongera cyane. Mbese ibi ntibyakomeza amaboko y'abasirikari b'intwari bahagaze barwanira ukuri muri iki gihe? Batangiye kuririmba no guhimbaza, Uwiteka ashyiraho abo gucira igice Abamoni n'Abamowabu n'abo ku musozi Seyiri bari bateye i Buyuda baraneshwa. Kuko Abamoni n'Abamowabu bahagurukijwe no gutera abaturage bo ku musozi Seyiri ngo babice babarimbure rwose, nuko bamaze gutsemba b'i Seyiri bahera ko barahindukana bararimburana. Hanyuma Abayuda bageze ku munara w'abarinzi wo mu butayu basanga ingabo zose zabaye imirambo irambaraye hasi, ari nta n'umwe wacitse ku icumu. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 20 umurongo wa 22 kugeza kwa 24. Imana niyo yari imbaraga y'Ubuyuda muri ayo makuba, kandi ni nayo mbaraga z'ubwoko bwayo muri iki gihe. Ntabwo tugomba kwiringira abami n'ibikomangoma cyangwa ngo dushyire abantu mu mwanya w'Imana. Tugomba kwibuka ko abantu bibeshya kandi bakosa, kandi ko ufite ububasha bwose ariwe munara wacu ukomeye wo kudukingira. Igihe cyose hakenewe kugobokwa byihuse, tugomba kumva ko urugamba ari urwe. Ubushobozi bwe ntibugira imbibi, kandi ahubwo ibigaragara ko bidashoboka bizatuma insinzi ikomera cyane. Mana y'agakiza kacu, udukize, utubumbire hamwe udukuye mu mahanga kugira ngo dushime izina ryawe ryera, twishimire ishimwe ryawe. Urwandiko rwa mbere rw'ibyo ku ngoma, igice cya 16 umurongo wa 35. Ingabo z'Ubuyuda zagarutse zikoreye iminyago myinshi, maze basubira i Yerusalemu banezerewe kuko Uwiteka yabahaye kwishima hejuru y'ababisha babo. Bazi Yerusalemu bafite Neberu n'inanga n'amakondera bajya ku nzu y'Uwiteka. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 20 umurongo wa 27 n'uwa 28. Impamvu yabateraga kwishima yari ikomeye. Mu rwego rwo kumvira itegeko ryari ryatanzwe ngo mwitinya kandi mwe kwiheba, ejo muzabatere kuko Uwiteka ari kumwe namwe, ntimuzagomba kurwana, muzahagarare mwireme inteko gusa, mwirebera agakiza Uwiteka azabaha. Ibyiringiro byabo byose bari babishyize mu Mana, kandi Imana yari yagaragaje ko ariyo gihome cyabo n'umurengezi wabo. Ubu noneho bashoboraga kuririmba basobanukiwe neza indirimbo Dawidi yahimbye amurikiwe n'umwuka ati: Imana ni yo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa aha ikajya muhengeri, naho amazi yaho yahorera kibirindura, naho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo. Sera, hariho uruzi imigende yarwo ishimisha ururembo rw'Imana, nirwo hera hari amahema y'isumba byose. Imana iri hagati muri rwo ntiruzanyeganyizwa, Imana izarutabara mu museke, abanyamahanga barashakuje, ibihugu by'abami byagize imidugararo, ivuga ijwi ryayo Isirayanga. Ivuga ijwi ryayo Isirayaga. Uwiteka nyiringa bari kumwe natwe, Imana ya Yakobo ni igihome kirekire kidukingira. Sera, nimuze murebe imirimo y'Uwiteka, kurimbura yazanye mu isi. Akuraho intambara kugeza ku mpera y'isi, avunagura imiheto, amacuma yacamo kabiri, amagara yatwikisha umuriro. Nimworoshye mumenye ko ari jye Mana, nzashyirwa hejuru mu mahanga, nzashyirwa hejuru mu isi. Uwiteka nyiringabo ari kumwe natwe. Imana ya Yakobo ni igihome kirekire kidukingira. Zaburi ya 46. Mana, nk'uko izina ryawe riri, niko ishimwe ryawe riri ukageza ku mpera y'isi. Ukuboko kwawe kw'iburyo kuzuye gukiranuka. Umusozi wa Siyoni unezerwe, abakobwa ba Yuda bishimishwe n'imanza zawe zitabera. Muzenguruke Siyoni muwugote, mubare ibihome byawo. Mwitegereze cyane inkike zawo, mutekereze inyumba zaho, kugira ngo muzabitekerereza b'igihe kizaza. Zaburi ya 48, umurongo wa 10 kugeza ku wa 14. Kubwo kwizera k'umwami w'Ubuyuda n'uko ingabo ze, igitinyiro cy'Imana kiba ku bami bose bo muri ibyo bihugu, ubwo bumvaga ko Uwiteka yarwanyije ababisha b'Abisirayeli. Nuko igihugu cya Yehoshafati kiratuza, kuko Imana ye yamuhaye ihumure impande zose. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 20, umurongo wa 29 n'uwa 30.